Baba Joy. Mwenzenu nataka niseme, mapenzi yashaniliza, yashanitesa, sina hamu tena. Nisikilize niseme, yule ninayempenda ndiye kafanya nateseka sana. Hivi nani anishauri ili nipate tena amani? Mke amenizidi jeuri, inateswa sana jamani. Akitoka nisimuulize unaenda wapi, akirudi nisimuulize unatoka wapi. Moyo wangu nauma, nikitaka kusema njo nazidisha vita ndani, ni makelele kelele, sina hamu ya kupenda, moyo naja vidonda, bora pombe nilewe nilewe.
Nashimba haya mapenzi na nikimara, nashimba kupenda tena sitoweza.
Mwenzenu nataka nilewe, yani ni wagine moyo, tulize moyo. Nataka nilewe, punguze mawazo. Wanawake tunawatunze lawa riziki, mpa leo na kesho kikosa ni chuki. Unapenda vinavyo ngaha, wapendi kufeki, na mimi sijajali wa gari mapesa benki. Nikitiza mahali yangu nimenyimwa tajiri, nikayepata mapenzi, umaskini njo kosa langu. Ananijengea ubaya kwake mimshenzi. Moyo wangu nauma, nikitaka kusema njo nazidisha vita ndani, ni makelele kelele, sina hamu ya kupenda, moyo naja vidonda, bora pombe nilewe nilewe.
Nashimba haya mapenzi yananikimara, nashimba kupenda tena sitoweza.
Nataka nilewe, anilewe, nilewe, punguze mawazo. Yani ni mwagine moyo, tulize moyo. Nataka nilewe, punguze mawazo.